You know what? You know what?
Oh. The music on this one.
Hey, she got the sauce, bitch.
Got the girls and go pita pita. My own nigga go garibish. Kase manta go badilish. O me badilika sa sona ni dhalilisha. O pendo wa go majificha. Maluma no kila kukicha. Siku jua una visa. Unanifundisha, yani unajifanya teacher. Oh no. Yani mapenzi bwana yanachekesha, yananifurahisha. Yana nimependwa, leo naachwa. Unayemwita mwana anachoresha, vitu anavivujisha. Waga wanapendwa, we ukiachwa. Yanavujisha sana moyo, upendo ukizidi. Mapenzi yananiliza kwa nini. Na ulazimisha sana moyo, kupenda kwa bidi. Ila kila siku na acho mimi. Umeminuza bwana.
Wanatafuta sababu.
Ili mladi wakuache.
Wanatafuta sababu. Wanatafuta sababu.
Umeminuza bwana.
Wanatafuta sababu.
Bora tu kujinenepesha. Mapenzi mabaya. Anasema kigoli, kumbe na nyonyesha. Kazi tu kukuchuna pesa. Hata kukua kwa presha. Mapenzi mabaya. Mapenzi vita maji maji. Yani upati nafu. Kupenda napenda. Tatizo kupenda. Bora nitulie tu. Yani mapenzi bwana yanachekesha, yananifurahisha. Yana nimependwa, leo naachwa. Unayemwita mwana anachoresha, vitu anavivujisha. Waga wanapendwa, we ukiachwa. Yanavujisha sana moyo, upendo ukizidi. Mapenzi yananiliza kwa nini. Na ulazimisha sana moyo, kupenda kwa bidi. Ila kila siku na acho mimi. Umeminuza bwana.
Wanatafuta sababu.
Wanatafuta sababu.
Wanatafuta sababu.
Anakumbe minuza bwana.
Wanatafuta sababu. Wanatafuta sababu.
I love the music on this one. Ice black with the magic fingers. Magic fingers. Lo paso aquí.
Ace got the sauce, protect it.